turi kubona tubyishimiye cyane ababyeyi n'abagabo abana bacu bari babuze mituweli abana bacu bari babuze amafaranga yo kujya ku ishuri uyu mubyeyi wacu Kagame dere tumukomeye mashyi turamushimiye rwose
turishimye cyane
akanyamuneza kari kose ku bahinzi b'umuceri bo mu kibaya cya Bugarama nyuma yaho amakamyo atangiye gutwarira umuceri wabo kuva kuri iki cyumweru kuri benshi mu baganiriye n'ijwi rya Amerika ingorane zari nyinshi ariko cyane cyane inzara mu miryango kubitwa ko bejeje ibyakabaramiye
nk'ubu nyine tupimuje tuzaga twabona umuceri wo kurya ariko utarapimuza ntawe twabona inzara twaye tuyifite da mese ngewe nkubwire ngo naryaga kandi ibyo ndya biri hano ku kibuga twabonaga harimo ikibazo gituma batatugurira none se ko umuntu yazaka akandi kagacuranura imifuka yarimo tukayijugunya tugashyira mwindi turi kubona se byinshi bya minete hano hanze
ku bandi naho imishinga yari yarahagaze ndetse baranamaze kwakira igihombo
Mariko byare kibazo bitewe nuko amafaranga yarabuze yo gukoresha do nkungu araho tutarahinga kubera ikibazo cy'amafaranga ariko ubu rwose ndi kubona bigiye gukemuka nta kibazo kabisa
kumwe twahingaga dufite imishinga ubu imishinga twari twarayihagaritse turi gutekereza ibindi kuvuga ati giye ni giye nyine ubwo twari twariyakiriye cyari igihombo n'ubu twakigiyemo hari imibare twatambutse ubu tutakiri kubara kuko umuntu yahingaga afite imibare ariko ubu ngutya imibare twabaraga twamaze kuyisubika wenda turajya twakongera gutekereza
ikigo cy'ubuhahirane mu muryango ngo Afrika y'Uburasirazuba East Africa Exchange nicyo kirimo kugura umuceri waba bahinzi iki nacyo kikazawutunganya cyifashishije ingande ebyiri zaha mu kibaya cya Bugarama nta cyumweru cyari cyagashize ijwi rya Amerika ikoze inkuru ku marira y'aba bahinzi batabazaga kubwo umusaruro wabo wari umaze hafi amezi atatu wangirikira ku bibuga by'ubwanikiro ni nyuma kandi y'iminsi itarenze itatu Perezida Paul Kagame akomoje kuri iki kibazo cy'isoko ry'umuceri wo mu Bugarama aho yashinje abayobozi kukigiramo uburangare None hari harabuze iki kibonetse muri iyi minsi itarenze itatu bwana Kibiriga nise tuyobora karere ka Rusizi arasubiza
Ikibazo cyari gihari nuko inganda za hano ntago zazifite ubushobozi bwo kuba zaguriye umuceri wose nkuko mubona weze ariko uyu munsi nyakuba Perezida wa Repubulika ikibazo cyamugezeho igisubizo gihita kiboneka habonetse rero indi kampani ze kunganiriza inganda aho buri umuceri watangiye kugurwa wose uri ku mbuga noneho n'undi uri mu stock nabo bakurikiraho abaturage bakabona amafaranga bagatangira gukomeza ibikorwa byabo by'ubuhinzi
imibare itangwa n'ihuriro ry'amakoperative y'abahinzi b'umuceri aha mu Bugarama irerekana ko kuri toni zisaga 70,000 bari bejeje kugeza kuri iki cyumweru batari bakagurishijeho n'izigeze ku 300,000 Kuri ubu ariko ubutegetsi burizeza ko toni zisaga 400,000 zihari ziraba zamaze kugurwa bitarenze ibyumweru bibiri abaturage ariko bagasaba ko hafatwa ingamba zirambye kuri iki kibazo n'ubutaha ntikizasubire
ati cyo tubona cyo igihe twejeje mike bagiye tweza inganda ziturutse hirya no hino kuko hano ntambaraga bafite umusaruro bamwishi bakawinuba banatugiye ko batazagura nibura ngo bahamagaze izindi nganda zidufashe
icyo twitwa saba Minicom ni igihe giciro cyasohotse bajya bagaba inganda bagendeye ku musaruro wera muri zone runaka aho kureka umusaruro weza hano ugurwe n'inganda gukoze wegereye igihe rero Minicom yajya yohereza inganda hano atandukanye ibyo bintu byakwikora nta musaruro wazongera gutinda ku mbuga
icyakora inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere zo zivuga ko inganda zitunganya umusaruro w'umuceri aha mu kibaya cya Bugarama zongereye ubushobozi byatanga umuturambye
kugira ngo iki kibazo gikemuke mu by'ukuri nuko izi nganda zikwiye kuba zongererwa ubushobozi zinganda zongererwa ubushobozi iki kibazo cyakemuka kuko umusaruro uriyongera ariko ugasanga mu by'ukuri kapitale y'izi nganda iracyari yayindi kandi umusaruro ugenda wiyongera umwaka ku wundi
ikibaya cya Bugarama giherereye mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda kiri mu bifite ubuso bwagutse buhingwaho umuceri kurusha ahandi mu Rwanda na hegitari zisaga 15,000 kiri kandi mu bifite inganda nyinshi zitorora umuceri uhahingwa aho habarizwa izigera kuri 5 izo nazo mu mezi hafi atatu yarashize abahinzi batangiye gusarura zari zimaze kugura umusaruro ungana na toni 200,000 n'imisago Temistocre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda